Mokga wa di-AU o ipiletsa ho Lefapha la Taolo ya Sephethephethe hammoho le sepolesa ho kenya tshebetsong melao ya leselehae ho thibela makoloi a dithuthuthu ka hara motse wa Ficksburg. Makoloi a dithuthuthu a etseditswe ho tsamaya hara thota, mme hangata ha a ya dumellwa ho sebedisa mebila ya setjhaba. Batjha ba sebedisang mofuta ona wa dithuthuthu ba beha maphelo a baahi tlokotsing, mme batswadi ba ka jariswa boikarabelo. Mokga wa di-AU o ikopantse le masepala hammoho le batsamaisi ba molao ho etsa bonnete ba hore molao o a sebediswa ka hara motse.